This is an MUT Radio podcast.
In Holly Nhlanhla Mandela. Ladies and gentlemen, it is a Tuesday on Ihlanganani Midday Show, and we speak about all things health la Tuesday. La pesuke sisho khona ukuthi we are celebrating, or we are just shining a light now kuzo zonke izinto mayelana nempilo yethu, nanokuthi kumele siphile kanjani and all that. And also in celebration now of the World AIDS Day, ladies and gentlemen, we are having a special interview, a special discussion la ngaphakathi uma sikhuluma nganena nge-HIV and also a World AIDS Day. We do have a professional nurse by the name of Inkosi Yamanesi. Say, we appeal. Siyabonga kakhulu abantu kade bekulindele. Bethiphi Inkosi Yamanesi? Uphumuste unkunka.
No, ngibe abakhulumisi jabalaleli sibe ingxenye yohlelo olufundile ziqashisa kangaka noma intshonje ngesikhathi somlungu kodwa ke cha siyajabula kakhulu ukuthi sizothekela ilwazi esizosakini.
Siyabonga mfethu. In celebration now i World AIDS Day kade si celebrate mhla ka 1 ku December kade ikhona, and ngithena asibuyele kule conversation ukuthi maybe if ungaqala nje usichazele nge HIV, what is HIV, what is AIDS?
HIV
but
even though abantu abaningi siyazi ku it's a human immune deficiency virus. You see, for the last there has been there in our community, and then that before about HIV, what amount there in Kangaso, as they call them, Kona, Ama NGO, Kona, Ama organization, ask what we are, Apumel Kangaso, which are fully the Apunakashis, Galen C, who would see Tulagaragan, Sriagan, or Kona Kona, or Africa, Africa Center. But my name, apparently, more by my NGOs, aspects, and I think we may be able to get about the HIV. So, HIV is simple as the Pudestolagala, but it's a virus disease, Tulagala, through transmission. It's the most common way it has been Tulagala Kona, when people, the Abakopila name, Benza. Uganze olungafikelekile kodwa kungeke ube futhi iyona kuphela leyo ndlela siningi ukuthi sikhuluma ngama large contact ama droplet omzimba ukuthi maybe sikwitha accident amagazethi ayathintana kakhulukazi kulabantu bethu ukuthi ababuye besebenzisa iidakamizwa nokujovana nokugcabana nje kuningi futhi indlela i-HIV etholakala ngayo ngingabala nje nawe uyabona umsebenzini kakhulukazi thina esisebenze ngabantu lapha kwezempilo kwenzeka ukuthi uthi uyasebenza ujobe uhlatshwe imivi esebuya kwi-patient esisebenzile thole ukuthi mhlampe awusazi i-status saleyo patient leyo ukuthi ukanjani. Kuney'ndlela-ke ezenziwe kunemigudu yayilandelwe so as to protect you from being infected with that HIV virus. If ever umuntu obusebenza kuyeka imithi happened to be infected. Nendlela elandelwayo nemigudu ethathwayo nama medications ofanele wathathe ukuze ugcine uvikeleke. Le nto isihamba-ke ihambe isifikise ngoba ngingachaza ekuqaleni ngendaba yama ama condition asebenza khona nje namaphilisi manje bakho ongakwazi ukuthi uyithathele wona lawo esigquzela abantu kakhulu ukuthi ngoba kuzifestive nje abantu abalande uprep abawulande uprep eyibhedlela uprep uyasebenza uprep uyavikela.
So uphendule imibuzo yokuthi itholakala kanjani. Sesiyazi ukuthi yena if ngisengozini maybe kwasekuthintana igazi and maybe mina ngihlaselekile ngalo leli gciwane. But Mr. Ngqongo, I want us to go back now. So beg ukuthi yena kahle, what is the difference between HIV ne AIDS ke manje?
HIV angithi ke let's say
yes.
Ukuthi ube no partner wakho ongamazi status ukuthi usulelekile. HIV is an early stage of the virus disease.
No.
It can early stage. You can have HIV without the symptoms of HIV. I can be HIV positive, but without you knowing or noticing what in the HIV, because I was there, I'm a signs. I go is in Bawe, when I got a lie, no moon, no HIV. But when I'm an age, I'm an advanced stage of virus. Because we are can be HIV positive without showing a symptoms.
Yeah.
For many 15 to 20 years without showing the symptoms. But when umzimba uqala ke manje, because the HIV is enzyme emzimbeni, ifike ilwe ngqona lama cells, ama body cells avikela umzimba from izifo ehlukahlukene.
Yabo.
And then kathi usha lawo masosha lawo iHIV isivulela ke manje ke ama opportunistic diseases okuyiwona ke manje ke asezoyiveza kulomuntu asike sekuyiwona ke manje azofika nama signs and symptoms ukuthi okay lo muntu lona une HIV sikhuluma lapho ngo TB lapho sikhuluma ngo meningitis ama opportunistic diseases ahlukahlukene asezokapitalize esigabeni sokuthi amasosha omzimba alomuntu vele asesayekile, because uma ushaya i-defense makuthiwa ushawa i-defense as South Africa thina njengama-citizens we are no longer safe. So nomzimba wakho usungasenawo la masosha lawo akade umzimba ukuthi uvikeleke ekutheni izimo sekungena-ke o-TB sekungena o-meningitis. Sesiqala-ke lapho ukubona ama-signs and symptoms advanced stage of the HIV. Because umuntu eyenza usenama-conditions are more than two or are more than three. So it does happen ukuthi mase i-advanced is an advanced stage of the HIV. Lena-ke manje nama-symptoms. Iyakhulukazi ukuthi if abantu they don't detect, because early detection of the virus means early commencement of treatment and longer life ezoba persist. Because into eshaya abantu abaningi ukuhlala so many years, ngathi lokhu eshayeka amasimu shayeka eshayeka, uthole ukuthi by the time uyithola vele isiku advanced stage, akuseli ukuthi ifo count isiphansi ivala lilo siyiphezulu. That is where kuqala-ke usuba khona kubona abantu sebeluze weight, kwenze ngazo iy'mpawu ey'ningi, ama-night sweat, kuningi abanye be-having acute to ilentuzane diarrhea. Maningi ama-signs symptoms enzeka uma i-virus i-advansile isikilimazile. Because inhloso yethu kwa-health nange-medication and everything is to make sure ukuthi i-before count higher, i-viral load is suppressed. So if you don't take medication for a long time, ungazazi ukuthi i-status sakho sithini, i-status, that is where ushayeka khona. Uthole ukuthi by the time uyibamba seku-late vele i-viral load isiko-4 million, of which-ke lapho impilo yakho isengo.
So omunye umbuzo othanda ukubaluleka ukuthi kubaluleka kangakanani ukuthi umuntu acomply ne-medication asuke enikwe yona, ukuthi ithatha kanjani if ingayithathi kahle ngendlela kahle.
Leyo ibaluleke ngohlobo oluyisimanga. I-medication iyona defense line yethu against i-virus noma i-disease. So and inenhloso ethize, ngoba kuthiwa take one pill at night. Uthole ukuthi abantu abaningi especially kakhulu abantu babuye bejabulise, babuye bekhohle medication ngenkathi, because umsebenzi we-medication is to suppress i-virus ukuthi ingamultiply
kakhulu.
So the more wena ungayithathi, lento ifana nokuthi uma uthi uzama ukuthesha isigubhu then bese u-remove the pressure ngayo, amanzi aphuma fast. So i-virus izomultiplya very fast uma ungabi consistent kwindlela oenza ngayo i-medication, or ungasayithathi i-medication all together. Because now leli philisi ebelisuppressa i-virus lingadivide kakhulu, sizodivida even worse manje, because awukho consistent. So ibalulekeesigaba sokuthi kumele uyithathe i-medication so that your virus will remain suppressed and your CD4 will remain higher with your viral load being low. Because once the viral load is up, CD4 is up, then automatically set back in.
Sikhuluma no Mr. Ngongo, who is a professional nurse. Uyasitshela kakhulu izinto esidinga ukuzazi, ikakhulukazi masikhuluma nge-HIV and AIDS. Njengoba sisho ukuthi nakade si-celebrate i-World AIDS Day la kuyihlanganani Midday Show. And also the whole world nje kade i-observer and also shining awareness now on HIV and AIDS as one of the epidemics akhona la emhlabeni ukudinga sithi pay more attention kuwona. Mr. Ngongo, maybe says Valange if it says yes, treatment HIV say hlukeka kakhulu kukhona mhlambe ongabatshe ongakutshela abalaleli regarding a treatment
engakusho nje kubalaleli ikakhulukazi noma treatment I would encourage everyone bafethu especially kakhulu ngoba siya kuma holiday ka December kuzoba neyiphithiphithi kuzoba neendaweni zokujabula kubalekile ukuthi umuntu ayivikele iprevention bapho is better than cure ngeke sigamba manga so emnyango nje wezempilo sonke njengabantu abasebenza kwa health siyaqhubuzeka saku encourage ukuthi abantu bawulande u prep emaclinic simple nje uyahamba ukuthi utestele HIV clinic and then bese ke bathi ukutesta ukuthi negative then bakunikeza amaphilisi akho ulande iphilisi elilodwa every day just in case kwenzeka kubandakanyeka nomuntu onesifo ukwazi ukuthi uvikeleke kubaluleke kakhulu ukuthi aba-encourage abantu ukuthi bewulande bewusebenzise awulahli awuthini ukuvikela impilo yakho ucabangela wena because namaphupho amakhulu sabantu abasha bethu umbuzo uthi-ke uma ukuthi-ke siyafa ine-process manje ine-present senza ezisibulalayo kanti khona awani lamaphupho esinawo esuthi kwafeza kuhlaa awekho amaphupho esizokwafeza without-optimal health.
And abantu bahle bafethu we don't on a line on to talk abantu bahle badla mshanguzo yabo bafethu bahle abantu basulekile Mr. Ngongo thank you so much maybe igama lakho nje elodwa noma amazwi akho owokugcina then maso yasitshena ukuthi na sixhumana kanjani nawe
no bafethu ngisho nje ngoba ukuthi perspective bafethu abantu abayiphathe kahle abantu abayihloniphe abantu abangenzi izinto abazoyihlola ngazo ngithi ke mina umuntu kufanele uma ufuna ukubakhaza empilweni yenza into namhlanje ikusasa umuntu oyena kusasa ozoba khona baningi abantu abazobe regret mfethu ngoJanuary asikho isimanga sise muthi uyabheka nje inyanga nje yonke namaviki awu-4 njengazo zonke but the hype and the energy both positive and negative kulesikhathi mfethu kuningi okwenzakalayo asiphepheni asizivikele asijabule kodwa futhi manje sibuye nganeno bafethu
sijabule siyibheke thank you so much Mr. Ngongo.
Siyabonga kakhulu futhi sibonge nakubalaleli sibona kwithimba lakho futhi siyabonga so sihlezi nje sithobeke ukuba yingxenye lelu hlelo.
Sibonge kakhulu. That was Mr. Ngongo, lucky boy wakangongo, a professional nurse kade sitshela kabanzi lapha na nge-HIV izinto esidinga ukuzazi masikhuluma kakhulu ngani na.
This is an MUT Radio podcast.